olo e mafuta male SBS Samoan.
Inisi o tala whaopopo o se tala mai Samoa ua whaalia le whaululunga o au au nanga a le Salvation Army i Samoa mō fesoswani i tangata olo o aafia i whaafitauli o vaila au whasaina sa ilivao Tusa Augustino Senio. O le methamphetamine le aisa le vaila au whasaina o wasili o na whatawina ma whaonga ina e tangata i Samoa. O au au nanga nei a le Salvation Army na amata i le lua fesifunma le valu ma na taa ua e sa ilivao se nio ua lato mwoni mawina le si itanga ili ofa yo tangata. E sa ili fesoso aniatu ona ofa fita uli mai le methamphetamine. Ua siliatu na ilo le ofa yo tangata e sa ili fesoso aniatu ona ofa fita uli mai le ava malosi ma le marijuana. I se taranoanga e pe ona liipotia e le Samoa Observer. Na taa ua e sa ilivao se nio o le isi tu ua mwoni mawina. Ua le otoe avea Samoa o se atunuu e na ona faa ui e tuwai vai la au faa saaina le aisa ma le faa moe moe e aveina i isi maketi po se transit point ai ua avea Samoa ma se maketi ua alumi ai le vai la au faa saaina o le methamphetamine po le aisa. O le susunga ili fafenga ingo le kaile siya faa potopotonga kerisiano Samoa le susunga, susunga alasana na avea makaapeteni o le aufili la kapiuni e Samoa, lea uafaa ingoa ina nei o le manu Samoa. O lana ta alonga muamua, o le afe iwa se laufitu fumula iwa, i ta alonga ale ta fatolu, lea na fetau iei Samoa matonga ile malai suwa i fiti, ai o le afe iwa se lauvalu se fulu malelima, na bea isu sunga ale sana makaapeteni o le aufili o le au la kapia Samoa. O le tausanga ya fei iwa se lau iwa se fulma le fitu na o si ya ele fea ngainga a le susunga ya susunga a le sana malona faletua ya fa asalu salu susunga a le sana. Ma le eka le si ya fa apoto potonga kerisiano Samoa iwa vau ma na ngaru lue ai se ia fa amalo lo penisiona i le tausanga lua fe lua se fulma le fa. E maliu nei le fa fea ngainga ya susunga a le sana ua fitu se fulma le lua tausanga lo na so i fua. Inisi tala mai au se tali enei, ua wala au li taitai o le itua ngai Susan Lee i le pahane mia. E tatau ona whaatū langa ina vave se suasuenga whaapitoa se Royal Commission a ngai i le osofa inga terrorisi Bondi Beach. Na ia taa ua e tatau ona au fiai i se suasuenga mana onga o a inga o tangata na maari liu mamanu nua i le osofa inga ma e tatau ona vaava aia e ni faa masino taualoa i le atunu u.
The time for decisive action really is now. And it is time for the Prime Minister to start listening and come out of hiding. Anti-Semitism and extremist ideology, well, they're not abstract concepts. They are real threats to our social cohesion.
Le te taio le tu wangai, Susan Lee. Wafalia le komisino le lo i New South Wales, Mel Lanyon. Le whao popo o se isi se fulma le whaaso i a iainga pe on whatapula aina ai sa avali te te e le stete. Le ana wha ailoa mai i le asa luas fuma le wha le Christmas Eve o le tausanga taluai. I lalo tu la fono nei na pasia talu mai le osa whainga terrorisi Bondi Beach. Na tu uinai i le komisina o leo leo le a ia e whaasa aina ai sa avali te te e inisi ono fuanga whaitele i New South Wales i le whatoa mai ai o se osa whainga terrorisi. Na saunoa le komisina o leo leo Mel Lanyon o le whaai unga e whaa au popo nisi aso se fulma le whaa i le whaa malo si o le tūlafono ua whaia mō le pui pui ngā tangata lo tene.
Public assemblies when held peacefully is still allowed. They are not prohibited, but no form ones will be approved. Therefore, those that act outside the Summary Offences Act are likely to have action taken against them. Where someone obstructs pedestrians or traffic, behaves in a way that is intimidating or harassing, or behaves in a manner that is likely to cause fear, they may be provided a move-along direction by police. It will be an offence if a person does not comply with that direction.
Le komisina leo leo i New South Wales, Mel Lanyon. Ai ua tuwina i le fale pui pui au pito malu pui pui i New South Wales. Le tangata lea ua maulia matu ua ia ilona faya maseisi o leo sofa inga terrorisi Bondi Beach. o le fale pui pui le Goulburn Correctional Centre e iei le vaenga e faaingoina o le Supermax po le Super Maximum Security ua sifi iei Naveed Akram lua si malifata usanga le matua e loka ai ai o taalia o na faamasinonga o le isi tangata natu o iei le fai alo sa faingata Risi Bondi Beach o le tama o Naveed Akram le anaoti ina uafana ina e leo leo. E lima se fulu maleiva morianga o Naveed Akram e au fia i morianga se fulu malelima o le fasioti tangata o le asovalu a Perila ua fatulanga ina e to e tula iai i le faa masinonga.
Toi fia faa fofonga i nisi tala faa pia? Faa fofonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify ma po fela vai mawailau podcast.